He ngā taringa rahi rahi huri noa i tika Māui, whiti atu rā ki te wai Paunamu, tēnā huihui tahi nei tātou, me te pūtea tautoko a te maha ngai pāho. Ko kaweru sahau. E whai ake nei, ka koke tonu ngā tari kā wanatanga a te mātā wairau ako waka kotahi, kia hura i ngā tohu reo rua ki o tātou huarahi. Ko patai nei te pāti kā kāri ki tō rātou kaupapa here, e aro kau ana ki te hunga rēti whare. Wai hoki ko te hā kinakina ki te pito o ēnei kōrero. No te rā wiki i kapi ngā tono ki te iwi whānui, e pēwhi ana o rātou whakaaro ki ngā tohu reo rua, ka horapa i te motu a ngā tau kei mua i te aroaro. No te wā i huāke ai ēnei kōrero, kei reira ōna kai hāpai me ōna kai whakahē, arā i riro hei taonga rā wekaweke mā ngā pāti āpitihana o Nā Hina Rā Rāweko Act. Hei tā rei kura kahi o te mātāwai, ahakoa ngā peru-peru kōwhatua ētahi, kei te koke toru rātou ko te waka kotahi, kia kitea whānuitia ēnei tohu reo i o tātou huarahi.
Kāta kōrero tahi mātāwai me waka kotahi, mō ngā kōrero katoa i tai mai, mā reira e mōhio tātou katoa. He pēhea nei te ahunga o ngā tohu huarahi. E mōha tonu anau, mā tāwai a waka kotahi, ka koke whakamua tonu tēnei kaupapa. Koe nō ko te āhua o tēnā koke, kei runga i ngā kōrero kua rere mai ki te pai tuku tuku o waka kotahi.
Kua pataina e te pāti kā kāriki tō rātou kaupapa here, e aro kau ana ki te hunga rēti whare. He kaupapa here e whakamāmā ake ai i te ngau o te utu nui, kia mahana, kia haumaru anō hoki ngā whare rēti mo te Māori me ngā iwi katoa o te motu. Anei ngā whakaaro o te ānau tuiono me mapāre mata o ngā kā kāriki.
O tō mātou nei kupu tauranga ki te hunga rieti kei te aroatu tātou ki ngā Māori. Kia noho te Māori ki ngā whare haumari, whare mahana, ki ngā whare whakaruru anō hoki i te mea ko moe o ki mātou nā te nui rawa o te utu, ka pau e tahi nā te pūtea, nā re ko te mea nui kia hei i te otinga o te marama kia rau te kai ki te tēpu, taia te kāsunu nā raiti ki te whare. Nō e tira te taki i whakatau mātou tēnei ona kaupapa.
Ko tōna e 68 manomano ngā manu kiwi, kei te ora tonu i te ao. He heke ngā nui tēna i te tini manomano ngā manu kiwi, i hi kōia ki te nuku, i nohia ki te rua. Nō reira ki te whakahaere tia e te papa atawhai, i tā rātou kaupapa hei whakaako i te kuri, kia kaua e aru atu ki te whai i te manu kiwi, hei kai hei aha atu rā nei mā aua kuri. I whai wāhi atu a te pai rangi kopa o kaitiaki kauri ki te whakaharatau i te hunga ngau puaka, hei whakaako i a rātou kuri kia ora rawa e te kiwi i tōna ke whenua.
Kia ako nia ki ngā kaiaru, o tira ki ngā kuri, kia kaua e whai i te kiwi. Maroto i te mau me ki taonga kaki ka whakahiko i te kuri, i te wāka, whai atu ia i te kiwi, i te haunga, te kakara o te kiwi, penaka tūtana wana taringa, penaka ka whakamātau hia, mātau ngā kai ako, kei te pirangi tēnei kuri, i te kakara o te kiwi nei, katahika, ka whakahikongia, kia mōhio te kuri, kia rongo te kuri, me ki te mamae, ko nā ka hore ia e aru.
Ki ngā hā kinakina.
Are are taringa mai kia Manako ia pō i te whitu karaka i te rā hina ki te rā mere. Manako, he hihiringa kōrero, he hihiringa mātauranga. Whakarongo rānei kia Manako ia koe e haerere haere ana i te takiwā, iwateanews.com. Manako, te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia mārama.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.gov.nz.
Kua whakare waina e Southern Football he ketuketutanga, he arotake I ngā whakapai I rere ngā kupu whakahāwea kaikiri ki tētahi o ngā kai tākaro poifana o te kapa Roslyn Wakari ki te kapa o Wānaka I tū ki o te poti. E ai ki te tā huhu rangapū o Southern Football kia Dougal McGowan, kua kohia e rātau e tahi pito-pito kōrero, nā e tahi o te hunga I reira I te kē mutonu. Hei tā, nā ehara e nei mahi whakahāwea I te pai, kā mutu e tāi ana e te tangata ahakoa ko wai ia, nō whea rā nei ia, e here kore ai, e kai kiri kore ai, tana noho. Koina ngā kōrero katoa I te kete kōrero ā Wātea, ko Kaweru Sahau, noho ramai rā.
Nā no reire te motu, mā Wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.